potevo. Uka pasa mtago osa penda. Ndaji ni moku wana ule umagena. Uka kiki zako ni mwai wako. Ndaba kufuta kupasa kushiki zako. Ndaji sumu pasa funa ende kulindani. Mutu muzako funa pepe kulindani. It's your responsibility. Paka J10. Shit them up please then. Sikis like a time.